And yeah, you got those a bitch.
Yeah, 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 yeah. Yeah. Mapacha walilikuta nyumbani na jimulisha zile kachaka chana jipiga sefi wakadata kahita jamani kaka basi tupige na sisi kwa vipi sola kapake wana pose nikasema sawa itakuwa safi wakafai nikasema weka pose tupige sefi yes yes imeka safi badi ya sefi sizikapata salamu hey boy mambo vipi mambo safi nikajimenya pose nikahuliza sisters mnakahaga wapi mana kisula name bado siwafahamu oh. Na hito sala na huyo na itwa Esther tulikohona kwa jukwaa la fiesta basi safi na fry kuwafahamu wakajibu na si tungependa kukufahamu na hito gifti kufupi mi sinaga binti mademu zangu mini hip hop biti wakataka kuhaga nikasema ona mapema weka post tupige selfie ya selfie yera yera
ayo 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 ayo
bango mzima ukiwa na smartphone
ayo 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 ayo
selfie na mademu ndo safi
ayo 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 ayo
smarty left tupige selfie yes yes imeka safi
yeah Bada ya jana kwa chana sasa hile kesho mwana Yani kama movie vitu kakutana Yuzi ilipisha jana hili tukute kesho Yani hawa mapacha utazani kite kesho Mambo ni vipi hey boy mambo safi Smart rap na semeje tupige safi Okay okay no worry Mapacha wakao wapole sasa leo Esta na sala safi ya leo tupige kila hidala Wakasema gifti Hizo papara, nikasema no wana sipigagi ngwala Okay, poa wala, tupige sefi, hadi huna kurala Nikasema pose, sefi, yes, yes, zimeka safi Okay, zinatosha, tatu muhimu Tumeli mikata tu ludi mahomu Ki upole nikauliza wapi kwani wakasema ujui gift Kwanza haufahamu, wana sisi visula kutoka Instagram My baby, baby, yeah.
Ayo, 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 ayo.
Bango mzima ukiwa na smartphone.
Ayo, 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 ayo.
Selfie na mademu ndo safi.
Ayo, 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 ayo.
Smarty left to be a selfie. Yes, yes, imeka safi.
Ayo, 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 ayo. Yeah, Juwara MC Pamoja Charity Chagachi, Chagachi, yeah, 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 yeah. Charlie, Magachi, Pamoja Sara. Body music.